Don SS, les vibes, Lodi Muziki, les Christina Ngaije.
Oh my my my,
this is Essence Vibe.
Oh dear, pia wendo rafiki yangu. Oh dear, mkombozi wa stressi zangu. Oh dear, pia wendo ndugu wangu. Nataka nilewe leo, kichwa ni mina mambo yangu. Oh,
Magereka Doze.
Bia kwani una nini nikisha leo mbona nalia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi ananijia. Nikilewa zinashuka we una nini jamani bia? Bia utaki vimoto we unataka wenye mikia. Mama ye
nikilewa napata ma confidence.
Sula ye
nikilewa napata ka vibe.
Nikilewa nachangamka kido.
Nikilewa napata ma confidence.
Zuna ye
nikilewa napunguza mawazo.
Malalo yo
Meneja KB Hamiri Salimia Shangazi Fei Tajiri Haneshi Salimia Twalibu.
Mama, 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 wakubwa wanafaidi. Sombe wakiagizo, bibia vya baridi. Pia tamu sana, ikikumbana na widi. Maliza na shisha, hakuna cha zaidi. Nikisema niziache, pombe niwe siriazi. Ila nakumbuka ulevi wangu mini merithi kwa wazazi.
Pombe inafanya ni wazi, mengi hiyo mbona iko wazi.
Nisha wazaga, kuna siku nitamiliki mimi mazi.
Sugar Queen.
Bia kweni una nini nikisha leo mbona nia? Yani napata mawazo, kichwa ni mengi ya nabia.
Nikilewa zina shuka, we una nini
ya mbona? Nikilewa zina shuka, chini utaki vimoto, we unataka wabia. Mama ye
nikilewa napata makonfidesi.
Sula ye
sula ye
nikilewa napata kavai.
Sula ye
Mama,
oh Irene Jerani,
Lodi Music on this one.
Ili Fitika Mondosu Mati Daddy, Lodi Music Essence Vibe, Sugar Boy Sound Trip, Nazaleti Magereka.